the head of state is visiting, we normally make sure that we go around to ensure that everything is okay. But there is nothing out of the ordinary. So we are appealing to the public to turn up in large numbers to welcome our president. This is our president, all of us in this country, and we will be privileged to host him in our county for 2 days.
Kuna dairy cooperative ambayo italetewa kula ya maziwa. Umemkaribisha rais. Hapa Gatura, mimi nataka kusema hata kabla afike, hapa Gatura hatuna soko. Hatungetaka modern market hapa Gatura. Mimi nataka kuwauliza, mnataka hiyo soko? Kwa hivyo tutokee sisi wote siku ya Jumamosi.
Hao viongozi wakaongoza watu waondoke kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa ni wao wenyewe wanaongoza watu watoke kwa serikali ya William Samoei Ruto. Meaning that after 2027 wakuwe ndani ya serikali. Wakiwa ndani wanapiga kelele, wakitoka nje wananugunika. Hata 2027 wakuwa kwa serikali after 2 years watakuwa wanaongoza wananchi pia kukanusha hiyo serikali.